igarki on ɗon kettino habaruji sukaɓe ummator ko studio kala ngu waddanta on gueccire huwoni hokka on habaru on Aissa Madou hadde e monde Farida mama foof ma Farida
foofo ma Aissa no gonɗa
jontan Farida irɗe habaruji gaddanɗe sukaɓe ummator kettintoɓe en
gueɗɗiɗo ayni min jahani on toon ɗon agades ine min jahata min kalno on dow jande sukaɓe pomore on siguila on onko on watti innaɗo culture de la paix et non violence ko waɗɗa de jannirde mabɓe kasen de haboru findinomen min jaha min kalno on dow sukaɓe pijoroɓe motaji nde janguirɗe ko waddi mayde sukaɓe jangoɓe ɗiɗo min kantinen ko min mbowi ñañe fo ko won coññinol ɓandu men dow latol bal
fedde sukaɓe ummator noon tittinade jande imma fina tawa wi'etene AJAC sigila oni waɗama sappo e jeenayyi lewru février horeɓe ɓe komin agades ɓe gaddi balla sanne nder golle
noni no sigila on waɗa ɗo on ko sukaɓe ummatoɓe jangoɓe dow ko woni fina tawa e fukkino hakkillo gam tawa ɓeyda se min cettino ko Moussa Mamman waddini men
gam batte wallude sukaɓe ummatore mbawa kulle ko darto har filla mergui en kañum e jooɗo fillito fillaji e waɗugol théâtre dabboyi ko wiyete skecce ɗum endan dow fi ko darto jonde jaam kañum accititde hirñere yerno Ousmane Mokhtar ɗiɗaɓo horejo AJAC
gam waylude ko watta hakkilloji cukaɓe ummatore garta har jonde jaam e laabi sembilɗinde ɗum ɗum ndu saabi kominen e ardiɓe fedde de min gaɗi sigila tewtewru ƴeewa ɓurɗo ñeñal caka cukaɓe jangoɓe nder jangirɗe pamare ukere agades gam toon ndu woni daba jande
to makko kanko madame Inchiwak Mariama kawon ɗiɗaɓo kawjiɗo filla jande famarle leydi agades oye fi jonde jaam no ha an tawe sukaɓe janguinama ɗum illu e nder duuɓi mumen pamari
pour avoir la paix il faut la
jaam e hakkilohani noon illa cukaɓe ɗum holla himɓe no waɗi ɗum firta ko e himɓe dow hoyno nodirde senude enɗam e feŋade fina tawama ko ɗum fuɗɗirini ɗum wooɗi sanne durwa mi yaari yeeso minen no tilso amin min ballira kokka sembe irsigilaji ɗi caka cukaɓe
horeɓe commune mo agades balliti ele gollal ngal sanne woddu kon ɗum ƴettana keeɗɗo l'école ji pamari tawaɗo le commune mo agades fou
gueccire witine fedde wi'etene couleur tropical waɗi sigila muɗum dow wattude gimi afrique dow radio RFI sigilaji oni neɓi no waɗe sanne ɗo nder ñamay maɗi puɗɗama
ñaña alal jotuɗo ni tonɗe université yeri jangirde mo en dende ñami ñayi mo e hawrinde goo ko sigila dow findugo ko e sukaɓe ummatoɓe dow kalol golle ko woni waɗa nder gariji ñami e kuma filla dow kalol yaadu yeeso jande nde africa ganca o ɓeyɗa se min cettino ko Claudie Sia woni Michel
ici à l'université
ɗo université ko woni to amin woni hokkude sukaɓe ummatore ɓen haala ɓe kaala koɓe anni halde e koɓe muuyi tawa wowtuji gomno woodi sukaɓe ummatore anniɓe heɓde wooduɓe nder ko'e muɗum en sigilaji lobbi laatiɗi goɗɗi no ngongaji goɗɗi du kondan wona ngonga ɗum ɗon du ɓuri wodde gam kam watta ko leydi yaara yeeso ñiɓo du wooɗa
d'avancer de se construire
nder yewtere ko ɗum waɗini sukaɓe ummatore jangoɓe université Abdou Mamoune ɓe gaɗi weltare sanne ɗo ñamay ɓe kaali dow mettol ɓerɗe maɓɓe kam ɓeydare se min kettino ko Michel Dejou
mi haalana ñibdiji mawɗi mawɗi ñiɓe nder galluje men gam ɗum hokka min derja
identité
ko jimi gomnanti no hani watta hakkille muɗum dow université Abdoul Momine mo ñamay o waɗandemo ñibdiji lobbi
gam barka yewtere de min kaali dow ko woni no ñama ɓerɗe amin min miccintini gomnati dow watta fonditol gam fawaranden jom min gala minen keɓa jande lobbere fi woytaki amin kiini min kaali dow
RFI
nder yewtere pindinol meɗen ko hannde min kalne on dow mettol ɓerne ko himɓe goni nder muɗum no woni no ɗuuɗa sanne ɗo nder ñamay
noni no min jaha min kalne on dow sukaɓe ummatoɓe goduɗo loreji e fijo ɓologolngo e ga'ata on ko innete drift dow laabi on ko waddi mayde sukaɓe ɗiɗi e kuma nonol himɓe daroɓe fijoji on na himɓe jehoɓe dow laabi gaccoɓe ɓeydade se min cettino ko Hawa Mamma waddinimin
sukaɓe lekkoliɓe jangoɓe le l'école intiraɗo Abdourahmane Bawa may guiso hannde nde endan eɓe tawda mette sanne caggal ko ɓe jii bandiraɓe mabɓe ɗiɗon maayi nogay lewru février ndu endan nder moota wakkati moota ka wona no fijire nden en nonnoon du konɗo e darode lewru ndu endan hono suka goɗɗo du konɗan noteke joomum caggal barmere ko heɓi nder majjum nenne ɗum ɗo laatineke sukaɓɓe endan waaju mawɗo sanne
ɗum welay ngam nder majjum bandimin gon maayi ɗiɓe miija hano fijirde no amma fijirde bonde no
ɗiɗum nawi min minen gi'a jadiraɓe amin no maaya no handi ɗum acce wadde ɗum wooɗa lore hana ko fijirte
min hoore am firtake sanne wooɗa himɓe gaɗa ir fijirde de ngam nder maggo himɓe no barmina ko'e mumen famursa yonkiji mumen
min gaɗi ko wiyte drift ɗum to CSABM gaɗol drift woɗa fa
firtugol ko'e himɓe tindi kamumen ko fuɗa ɗum ɗo hanana tawi fuɗɗanawma illu e nder galleji to enɗa dow fi ko darto fijirol mobilaji ɗi enɗa ɗum wona ko jiboyo cimba na haali
gollal ngal wona gollal lobbal no hani nde ɓe mburtake wuuro saroɓe mabɓe tindina sukaɓe mu'e tawe nde ɓe jiwe janguirɗe mabɓe ɓe kotan ni wuuran
gollal pijirol mobilaji ɗi hunnon ko laati waɗi sembe sanne duuɓi cakatiɗɗi endan nder gallure ñemen aliyo oumaru laatiɗo kam woni hoorejo sabara mawɗo mo sukaɓe ummatore leydi niger
wakkati min puɗɗuno halludee cukaɓe jangoɓe ɓe ɓe fuu ɗum memi ɓerɗe mabɓe sanne min gaɗaniɓe du filla andinore kuɓere ñemen haɗude iri fijirde loreji woɓɓe mabɓe hana gacce mumen no gacce saroɓe ɓen ni noon nder reedu leydi du andinore de no hana singe ngam toon du himɓe motoje pijirta
fijirito woɓɓe du kono mobilaji fijiritto an kayni fijirdeji ɗi fof ko watte dow filla masinaji ɗi no laati gacce sanne yaade sukaɓe ummatore wonɓe ne waɗa ɗum ɓen endan
joni kuma seme natta nder fijoji coñinol ɓalli men ko hanne
nde fijoji coñinol ɓandu men ko hanne min jaa min kalno on dow lotol balla inna manchester citer yehi ñami real madrid ton ɗen paari fijogol ngo kod yala yehi wo'i kode nana belɗum fijo gonɗen gaɗaɗo konɗen katala yehi ñami madrid manchester citer darogol ɗum ko gattanɗe ɗiɗi goɗɗum ɗum ko madrid real madrid fijo makko on innateɗo zinedine zidane
gabriel jesus kandu kan watti pelle ɗiɗi ɗe poti rahmen sterling kandu waɗi gacce fa gabriel fedde mu heɓi eggitini gattol ɗiɗi o kandu kan hokki citozen keɓi yaadu yeeso nder latol ittidirol on sergio ramos kandu ittama nder riral fedde de o ardi latoɓe muɗum ɗomin kattani o habaruji amin ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinimin mi yetti maɗa farida ko ballirɗa amin min kokki habaruji o sey jangode yonki yaari